Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraaɓe heeɗiɓe, jam walle moɗo, eɗen gone berde alkamisa lewru novembre hitande 2023, yamde jeena yettike Dia e jafaraaɓe ley laamu teneng Ousmane Niall Boulo e kabaruji ɗo. Mamadi Keita to ɓoggi janɗe to giɗiraaɓe Gislaine Dupont et Claude Verlon anandarta talki pawiɗe dow masimbingol ɓe journaliste en ɗiɗi ɓante fa kabaru no ɓe mbarda annde leyni wonno ko yambinte ɗiɗi lewru novembre ndu ñalloma keƴanaaɗo haɓugolle rafi jukkugol masibaji gaɗaaɗi dow journaliste en. Ɓamugol nadde e l'armée Mali ɗo Bamako ɗo e ley e région ŋaji ɗi, yiɗiɓe laatade mangal paɗe ana mbemba no keɓirta talki yogaji tawe joƴingol talki ngol jongo woni ko hani timmude. Ley Mali golleji kewɗi woni kaɗaɗi hono fiisude jemma saabi heɗun, en keɓan jaabu ley journal ngal. Yoɗi woni sembe kabaruji ɗi mbiyata ko bisimilla moɗon heɗade studio Tamani. Ɗiɗi lewru novembre yo ñalom adne keƴanaɗo sakkade rafi jukkugo fewde e masibaji gaɗaɗi dow journaliste en. Woni heɓi ngo hakkillule hitande 2013 dow miccitade journaliste en ɗiɗon Francis Gislaine Dupont et Claude Verlon mursinaɓe yonkiji muɓɓen ley Mali ɗiɗi lewru novembre 2013. Ley nde yambere hikka reporter sans frontiére holliti kullol muɗon na dow farateji ɗi journaliste e goni ley muɗum ley sahelngel hono Mali. Faɓi ɗreɗen famo keɗɗen Mamadou Samasiku.
Ñalawma hertanago timminde rafi jukkuguji banggal warahoreji journaliste en fana muɗum yo miccitinde ɗiɗo bonantaji fewde e journaliste en. Yo ɗum sababu landude laamukoɓe ɓe joƴinde ɗate dabireji haybugol journaliste en kinniɓe golle mum en. Ñande altinere ƴaɓɓine nde giɗiraɓe Gislaine Dupont et Claude Verlon journaliste en masimbinaɓe ley Mali gaɗi kawrital nokkoɓe kabaruji to France toon. Gila duuɓi sappo ne gondi imadaraji yalla gongana ande dow masimbingol ngol hana fewi yafede. Non wuytike Marie Solange Poinceau inno Gislaine Dupont don goɗɗo ɗum reporter sans frontiére holtivide ana tiiɗi golle yettingol kabaruji lugaji muccine hoore ley sahel ngel. O ɓeydi wiide ley duuɓi sappo ko warata sappo en journaliste en goni masimbinaɓe ko ɓuuri temedoron ɗum naati juuɗe laamu. E wi fedde nde sahel ngel na jaɓa laatare nokku mawɗo rafi humpitingol. Oɗo yiiti mawri waɗi wattu mo Hammadou Ñaly Buuli, Moussa Mbanda Dikko, ma ɗum Birama Touré fof dokkoɓe kabaruji majjuɓe ɓe jiitaka fa hande. Bangal Birama Touré kay hejaɓe lamɓe holtiwide horgol no jokkiti fa hande.
Non jaati Mamadou Samasiku journaliste e Mali. Hewɓe ɗum woni majjuɓe duuɓi kewɗi joni wala fuu ko ɓe matana radio maison de la presse holliti metti muɗum fewde e taɗugol horgoji bonandaji gaɗaɗi boneji gaɗaɗi dow journaliste en. Ko laati fuu omo mila gollirinde journaliste dow mbarkantaku ana wawi renude ɗum e masibaji yogaji keɗe ko banjugo Dante wi Fatmata ko jodu faccitango sita sidibe.
Ça me rappelle effectivement le cas Birama.
Une métite nagan kango jonas no dirata Birama Touré. Sa gidi tan o majji be wi lugan goji ana wonde wadede gafa handen dalili fu heba ka hen. Jonas leedi Mali ande torraji sattude sanne. En wolle leedi ni lafi deejere matale mudun. Wadde gollar jonas ana tiidi handen. Sabi yogabe mebbe ana le torraji tiidi. Sere goto jojjinama ko natto sabe rewne be le golleji mebbe. Gafa handen une lonki hebde lawol. Saraji halat fe gote mudun battaki no wirano. Maison de la presse ana wonde wadde imma draji ko natto sabe jonas leedi Mali an haɓa wadde gollejum en no moƴƴiri tawa torra fo hewteɓe. Sabi soni golla ne waɗira no wodiri ɓe deɗan sarda kulle jogaji
contre les menaces.
Sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mbawi heɓude dow ɓembe ande ɗeɗo halla amen Facebook kañe compte Twitter. Commission nationale des droits de l'homme CNDH ɗo woni fedde humninde hakkeji ɓiɓɓe adama en dow gollidal IDDH. Institut danois des droits de l'homme fuɗɗi go'o lewru novembre ndu golleji muɗum pawiɗi dow wallude cuuɗi kaso ɗo Bamako ɗo. Ɓe moƴƴintini nokkuje kalirɗe maison centrale d'arrêt ɗo wono suudu kasu mawndu Bamako. Ɓe dokki du machine ni sowo suudu kasu bla no torsoji torso mawɗo no carsiteɗi nange. Ɓe dokki cuuɗi kasu gonɗi barawili e fana ɓe fa keɗen fa ɓeydureɗen fama keɗen Aguibou Boiré kanko wonno hoorejo CNDH. Lalla Aicha Wallet ni fa landure makko du faccitago Aly Cissé.
so cuuɗi kasuuji yogaji leydi amin ndi hokkama kaaki gollirɗi ɗi ɓe mbawi moƴƴinirde farani. Miɗe miili ɗum waran ɓuytude sanne tiɗɗala bangal ñamal yimɓel uddaɓe toon ɓe. Sono ɗiɗo cuuɗi kasuuji nokkule muɗum yogaji foyre ka ana toon wona noon ɗum wordine nokkule goɗɗe to heɓugol foyre yo kanan kaku. So min nawirke bangal tiɗɗalaji le ɗiɗo nokkule min kalam haala tiɗɗalaji ɗi yimɓe garoɓe ƴewde yimɓele mu'en nangaɓe so uddali nokku o wondi fewde muɗum. Caggal komin taiki ɗum ko fuu waɗi so fedde CNDH ne waɗi immadaraji ɗi wawi fuu yetti goljiɓe muɗum yogaɓe yallan heɓa faabade ɗum faa ɓeɗo yimɓele nangaɓe so uddale ɗiɗo nokkule alhaal no wordi toni an heɓa waytade.
Jama anni heewi yesso cuuɗi sariya e nokkuje ɗe yiɗuɓe nadde e larme jo'inta talki muɓɓen. Caggal ko kanankoɓe ɓeydi ñalaɗe jo'ingol talki golleji muɗum ana jokkine ley nokkule talki jo'inteɗe ka noon dartoɓe ɗum ɗo Bamako ɗo e ley région ngaji ɗi kolliti tiɗallaji heɓude ɗereji yogaji fa jo'ina talki muɓɓen fa ɓeydoreɗen faamu anni ko sita sidiɓe heɓini en dow faccitago dow anni ko sita sidiɓe heɓini en.
Le genni Bamako ka en lamorɗe kewɗe le leydi sukaɓe jokolɓe ana ɓuti le nokkuje to talki ɗin wattete e larmi maltun yogaɓe mabɓe holliti heeɓi torraji kewɗi le wattugon ɗi talki.
Mi wagga enne guilla ñande altinere nde e fuɗɗoro nde ɗum yawi noon ka joni ɓeydi taɗude neɗɗo hujjana wardi ran o ɗum ana jiiɓi. Min kay nelludi talki am to génie militaire ɓurani kam mi gollo courant noon beyta ko ngaru so gonga haale guilla ñande altinere nde mi heɓa fa hande joƴinde talki ande ne jokki ran o kay.
Le laamu kuccala fottare laamu Bagnangara jamana ana ɓuti yeeso ɗi tribunal tun ko hewɓe sukaɓe miliɓe winde inde mumen e larmi ana woni e tewde talki mumen ɗen nokkuje
ko watto junnako latke sababu hewɓe hiɓintina talki mabɓe ga Bagnangara ga mi wari ga tribunal ena tewtude talki yogaji guila ko jottimi tama wiide ɗerewol casier judiciaire kay timmi rafi ɗiɗo ɗereji ɗi latiki jaati caɗele.
Sukaɓe ko heewi holliti ka e weltama sanne caggal ne watti wattugo ɗi talki jutnak kasin.
Hewɓe meɗen mawni dow nande haɗogoji yogaji hono fisude jemma saabe heɗon e hakkillo himɓe yogaɓe fisude jemma won kutteji hono wadde misikinako heɗon hono ɗum fuɗɗiri jantotoɗo amen Sita Dambélé tewti jabugol landol anni ko heɓinen dow faccitago Mamadou Samba Sy ko e Sita Sidibé.
Wutugol jamma wonafe hunde jaɓanade ley nokkuji amen ɗi saabi hakkillo yimɓele hewɓe ɗum ɗon a nodda bone gongana pene yogaɓe kay na jaɓani ɗum fa hande
fittugol jamman yo boɗo mawɗo guiddi aran menen le galle amen neɗɗo suusa fittude galle jamman sa yoga ana haala wi fittugol jamman moƴƴa ana wawi fittude jamman jaati ga patti ɓotta ñamar ya tippio sella neɗɗo fo miɗo wadde laaɓan ana hani fuɗɗade golleji muɗum guiddi tan nange hiire
tawne dunke en finatawa yogaɓe holtiwide ɗum ɗo yo hakkillaji ndenno hande ɗum wala jola keɗɗana mari dieñari dunke kabar finatawa e amiri dende ñari la
aran noon fittugol jamman wona hunde ko moƴƴi saabi tawi ñayri wala lampanji tan nandal muɗum wongo jamat huɓɓata le cuuɗi natono ñayri nenno muɗum wala fo neɗɗo heɓi fittiri jamman gañol man hannen lampaji majji courangaji ana tatteji fou nanato saabe fittugol jamman nde watti joni torra fala muɗum
kanko dunke finatawa holti wiide mamɓiraɓe amen ɓe ne jaaji noon hakkillaji sanne ndenno kamɓe pino dabiriji yogaji fay so wakkati joni o yimɓele yogaɓe na yeebo ɗiɗo kulintireji ɗi.
Hello zoom sir beta ko min kala haala sukaɓe l'école bomɓe sombuɓe jaɓata nadde le classe jangude wiide jiɗɗa ko musel o janguinta ɗon anni ko Lali Tangara heɓini en dow faccitago Sita Sidibé.
Ɓe sukaɓe yogaɓe janguɓe l'école ana miila wala fo ko jande nafrataɓe hen watti fo so musidɗo nartile cuuɗi classe ɗi kamɓe sukaɓe janguɓe l'école yogaɓe ɓe ɓaman ɗereji mabɓe yalta soni adi foof ɓe wattiki hen Yasin abbaɗo ɓe hotta wuuro saabu ɓen andi watti jippagol l'école yettakin tofon ɓe kawrtan kamɓe sukaɓe janguɓe l'école ɓe jooɗo nokku goto ɓe fuɗɗa batuji mabɓe le on watti goto a tawan ɓen heewi soni adi foof ɓe korti nokku toɓe korta on ana noddire palais des chômeurs sukaɓe ɓe yiɗa yaade l'école le on watti wala fo si haala ko a nanta ɓene wiya ɓe fiyan dabiriji du honono ɓe yaltirta le cuuɗi classe ɗin ñalaɗo warana kasin ana tewtire saaraɓe sukaɓe janguɓe l'école ɓe fou tinno yaacuɗo l'école ni watti goto ƴeewa suda sukaɓe mabɓe ana janggama janggata saabi l'école yo nokku to jama fo korta soni sukama wala gueɗiraɓe robbuɓe na wawi natade saabe bonna jande makko.
Sakiraɓe holtindo wiide ɗo kadduɗe kabaruji ɗi beeta ko ko andon ɗi fou oɗo mbawi heɓude dow application studio tamanimo mbawɗum ɓamude dow play store ka kedde heɗade ɗo e seeɗa yewtere cellal nde waran jukkininde. Wassalamu. leemal himbe hewbe nyawbe sono cialta amude safareji mubben na no sini kibi mosala seda tawe fay landaki docteur mubben ko sabbi bini don ko be kolite an heewi nenno kambe docteur be kabe cultivide selde bamude safare mudon don ana wayi wadde kuteji ana wayi latan sababu jati janjininde e nyaw o kasen anni ko alisisi hebeni en na do de yewtire cialal do faccitango mamude sama seku e sita sidibe
darnugol nawtorgol safareji nawtorade ledde balebe ma dun rentinde dido safareji didde wonande yimbe len akewi saneli mali onno sediki yogabe bamako do bankas kay esikasu
kamo je vais à l'hôpital
watti fu somi doctorore somi winina ma chafaje somi fotike nyawnade somi mati nawal samti sedan mi jokinda kasim bamde de podde fe goto anda podde ko way nyawnde nyaw du sabi somi de jilla dum fu ko burtide yu hewta cialal chafaje ko chotete pharmacie yu hono droguni dum wawatti munde nyaw du sabi somi de nyawndro chafaje balebe men bama podde du son chafaje balebe wabe nyaw nyaw on a tawan podde tuba samtanan dum sab nawa do ko tawtatan hewta cellal mudun
tawane yu sifaji mawdi samini kuteji mawdi do cellal bibe adama bi doctoro en hakilo docteur murbu dum biya hore jo conseil ordre médecin hana fi neddo notoro ledde balebe do ledde pharmacie
le traitement obéi
ñawngo ñaw sere yogaaji batata li watti goto sabi watti goddon ko hollete nawaado ko mo han ñawnele de mudun feso chafayden fuddike buyde nawallo neddan han jokkunde bamde de podde sabu chafaji balebe den wala semme sanne ndedde balebe jaadi an wa natade sabe heewtuna tomonte nyabla yogaaji sabu wala chafaje heewada to andume ñaw sanne wa natade sabe jaadi tiina ñaw tomonte fa waasa hebnede jogala
complication ke de solution
sifaji notrugul ledde den haani teddinede onno dum hulitrani sona dum dum semena kuteji nawdi sanne no hultiri docteur modibo dumbiya
tout arrêt de traitement
darngo pamde chafaje ana wadda kuteji kewdi do bani adama watti fu so docteur yamiri de chafaje bame so a darne dum taw docteur yamirema dum wadda torraji anton wi watti fu so nawado acci pamde podde de taw yamiraka dum jogi kuteji sattudi wanata sabe tedunde nyaw jum
engendre d'autres maladies graves
danude bamgul safareji no jogi dum kuteji do kebe kambe nyawbe pharmacie be no holtiri docteur Youssouf Jara o jom pharmacie wi mako danule bamgol safariji di mo ana fe jom en safariji be
ce patient qui nécessite
nawado yogab anton atama chafaji ma ana tidi sanne pharmacien jati ana wa famde dun anta jom wala bawde sodde de chafaji feso ta jom ana jogi carte mudun assurance dum wawa bamde dum fe da mudun sun jom acci sodde chafaji bamadum wi sab kany wala bawde dum ana holita jom hola kin chafaji tortedede le pharmacie mimi bami chafaji tuba ko kile didi dum wawa do nyaw nyaw dan sun neddo acci halle chafaji tuba ko wawa nyawde nyaw dun nato sabe jamar ko he mudun wi de chafaji tortedede pharmacie moja
médicaments à la pharmacie ne sont pas efficaces.
Youssouf Ajidun mo ina fi golira lulinde kanam no holtiri ardibe de do golirde be do dardi kambe dunke embe windude no haani safareji di kassindini nyawbe be